This is an MUT Radio podcast.
Sesinaye ke umuntu futhi wokuqala ezobe sitshena kahle ngolwazi lwakhe lomlazi ukuthena ufike kanjani emlazi wazi kanjani umlazi. Sino Mr. Mabutho. Sawubona baba sikubingelele sikwamukela emsakazweni MUT Radio.
Yebo sanibona ngiyabingelela ngibingelele kwena msakazi ngibingelele nakubalaleli bomsakazi wakho.
Sibonge kakhulu ngokusinika isikhathi sakho. Sicela usitshela nje baba indaba encane ukuthena ufike kanjani emlazi, umndeni wakho ufike kanjani emlazi.
Thank you. Angikholwa ukuthi ngabancane yona yinde kakhulu. Kodwa ke ngokwazi kwami abantu bakacele basuka ongoye behla njalo bathi ugoba madlangala bawela uthukela bagoba madlangala esidenga. Ngokuxabanayo ngoba ngeke ngiye mhlambe kuma details ngoba uthe indaba encane ngokungazwani nabantu bakaZulu ngoba kwaba khona ingxabano nenye inkosi yakacele noShaka nokuthi udingane wayefuna ukubulala uMagaye bagcina behla beza eSouth futhi ngoba behla beza ngaseningizimu babehambe behlala. Abanye ke ababe kholwa omunye wamadodana kaMande uXabhashe bafike bahlala endaweni eyayibizwa ngaleso sikhathi ngokuthi isiphingothi indawo eyayifaka indawo yasesiphingo ifaka indawo yase 17 ifaka indawo yasemlazi ifake indawo yasengonyameni mabeshwa abantu abadala bathi yayisuka lenga koBluff yehle ize ezani. Kusho ukuthi ke bafike bahlala lapho ke abantu basekhaya. Mina ke kulabo bantu ngikwilineage yomunye wabantu ababe critical very important leaders akacele ngaleso sikhathi owayebizwa ngumdzodzingana umehlo bazindondo. Umdzodzingana ke bahlala khona emlazi emva kokuba bekade beyolwa izimpi zaShaka ngapha olasekoloni belwa noFaku wasebuya ke iSecretary de Bluff but later on wabuya wasezohlala e17 wakha umuzi wakhe kule ndawo ebizwa nge17 emlazi manje. Ukhokho wami ke ngoba ngiyeqa njena uSimakade mhlawumbe ngelinye ilanga singafanele sihlale phansi noma umuntu anti-submission ebhalwe phansi ukuze beyingxenye yomlando engaba detailed. Kodwa ke ukhokho wami wayebizwa ngoSimakade somhlaba wayakhe e17 kunendawo la ekwakumakhona amabhasi kuqala kudala kusangcwadi kwakuwumuntu wasekhaya lo njengoba leya ndawo yayifulethi nje isetshenziselwa ukuthi akuma amabhasi uma kuzongcwatshwa lapha emathuneni ingoba kwakuyinxiwa lasekhaya. Kushuthi umkhulu wami bakhulela lapho-ke emlanzi kwakwamanxiwa akubo kamkhulu la. Bese kuthi ugogo wami-ke yena uManzimande ozala ubaba owayegane umkhulu amanxiwa kuba sesikoleni izimisele. Iy'miseleke sisakhula thina zazinoqalo. Ugogo wayekasitshela ukuthi lolu qalo olulapha lalitshalwa ubaba wakhe. Kwase kuthi-ke ngokufika kwelokishi emlazi ngiyacabanga ukuthi-ke bakhohliswa ngale ndlela abakhohliswa ngayo base beyasuswa emlazi kwathiwa bayogoba amadlangala engonyameni. Sase siba-ke nendawo-ke engonyameni kwase kuqala nezimpi-ke engonyameni ngama 70s, 80s, base benikwa-ke o-four room emlanzi. Thina sathola umndeni wasekhaya wathola u-four room waka-D163 emlanzi kwa-D. Ilapho-ke esagcina sahlala khona. Ngizama-ke njengoba ubucelile msakazi ukuthi the long and short of it, that is the long and short of it womlando wefamily yami emlanzi. Basically indawo njena ekwakuyasekhaya emva kokuba befikile beholwa ukhokhokazi wami engithi umdzodzingana omehla izindondo wazibona ufaka umshele emabondweni uhayi hayi nize namthinto manje ngoba zalo ubandlela foni idlozi lesiflatheke
yes
babehlala khona lapha eStephenton yena ke umdlozingana wazala ungalala ke yena wabesezala ke uSimakade somhlaba lo engikhuluma ngayo uSimakade somhlaba wazala umkhulu wami umkhalelo umkhulu wami umkhalelo ababethi ke awukho umcimbi wawuqala engakafiki
uthi
mase kufika yena noma ngabe umupho umcimbi wawuqala ingakho kwakuthiwa izibongelo zakhe kwakuthiwa seyiphelele insizwa zakaqabelele isibombo sigcwele sigcwele umqala unduku sibombo yena ke ukhokho wami umkhalelo lo unduku sibombo wasezala ubaba ukhansela ukhansela wazala mina.
Ngifuna ukwazi baba ukuthena uma sikhula siba nalezi ndaba abazali basixaxela zona inganekwane ukuthi kwenze ukuthi sithola i-history noma umlando womlazi. Ngifuna ukwazi kuyena ubaba uMabuthi ukuthena iyiphi indaba ashoyo ukuthi yazi lena angeke ngisayikhohlwa ngabe inganekwane the stories nje abazali babekutshela zona sakhona.
Angazi mtakazi mhlambe angibanga naye inhlanhla yogogo ababe soxoxela izingane kwani.
Yes.
Kodwa mhlambe inhlanhla yayiba khona ukuthi ogogo nomkhulu babe sixoxela umlando.
Womlazi. Yes.
Umlando ke wasemlazi ngeke ube ingane kwani is history because ingane kwani is just a fairy tale.
Yes.
Which may not be necessarily true but told to cascade a particular lesson to children. Kodwa umlando wona uyi history umsuka wethu umgogodla wethu umsamo wethu ingakho fanele sikwazi ukuqonda umlando ukuze sikwazi ukuziqonda la sikhona manje nokuthi sikwazi ukuthi sizazi ukuthi siyapi. Okuningi ke bekuxoxa kwakuba ukuhlabana kwamabutho akacele like mina ngifunde ngokuxoxela amakhehla ukuthi abelungu bokuqala ukufika eNatali noma angifuni ukuthi kwelakazulu ngoba kwelakazulu lalidina kuthukela kubheka le abelungu bafikele ngalanga sezansi nasebhodwe bafikela kumuntu othile wakacele engilibala igama lakhe benithi ngibheka ama-documents ami la before sqali okuyena wabathatha labo belungu wabayisa kumagaye wasekuthi umagaye ngoba ngaleso sikhathi wayesebenza kahle noShaka babesebenzisana noShaka wayeseke emthatha ke ebathatha belungu eyoba introduce kuShaka so umlando lowo ongakhulunywa kakhulu njengoba kuthiwa iKwaZulu Natal nasebhodwe iKwaZulu Natal yayigcina ngothukela bese kuthi ngezansi kothukela indawo yakhona yayibizwa ngasebhodwe abantu abase dominant lapho kwakungabantu bakacele nabakalithule so ilowo mlandi ngeke ngubone ngathiwa urich kakhulu ekutheni in the lower part of Tugela from Mostenga komhlali ngoba omagaye ngizwa kuthiwa ithula lamagaye nje lisenanda elaloyo ngeke ngakhuluma ngayo kuthiwa umande babelikhomba la kaJula sekwakhiwa khona izindlu zakaSweet noma ke umande abakanqetho bamlimazela le phezulu enhla ngakomhlali kodwa base besikhirisha isidumbu sakhe bazokufihla la ngase la ekwakhiwa emlazi yasekuthiwa khona izindlu zakaSweet manje.
Umlando wakacele siyawuzimpela kanye nomlazi siyathola ukuthi na umndeni wokuqala owakwazi ukufika emlazi uzokwakha khona. Uma sikhula ke baba uMabutho sizinsizwa noma sizintombi kuba nalezi zinto lezi ama memories esishoyo ukuthi azokuthi le angeke kize ngikhohlwe. Sengaxoxela nabazizukulwane nezizukulwane ezilandelayo. Uthini memory yakho njengomlazi oshiwe oshoyo ukuthi lena is standing out.
No. mhlambe ngazwakala ngathi uthi ngimdala ngimncane.
Yebo yebo.
ngeke ngibe nayo i-memory mhlambe hlaba shooting ngaphakathi ukuthi mina ngivalele emlazi ngama 70s ngakhulela khona ngama 80s kuyilokisha umuntu abelithanda kuze kube manje ngisasemlazi nabantu noma bebuza ukuthi usahlala emlazi awusungani emlazi angisiboni isidingo semlazi ngoba nginaleyo umbilical cord inkamba yami isemlazi nomlando wakithi usemlazi ngisho ngizwe ukuthi angikho right ngithatha imoto nje ngiyoyidrayivela 17 ngiyivalele khona nje and when I do that it's like I'm connecting with my forefathers who were there and most of the time when I come from that trip ngisuke sengiwumuntu ocisha bengcono in terms of ukucabanga nokuthatha inqumo ukuya phambili.
Yes. Sesiphetha nje babu Mabutho kubaleke ngani ukuthi thena sigcine umlando wasemlazi nanokuthi thena yini ocabanga ukuthi thena is the best way to preserve the history of umlazi.
Hey mina ngijabula kakhulu ngale initiative ethathwe iMangosuthu mhlambe engingazange ngisho ukuthi kunenhlangano yakacwele ebizwa ngobheku yaba lakwacwele. It's a national organization mhlambe ngingasho ukuthi national ngithi it's a southern African organization because we just discovered abantu bakacwele abase Zimbabwe. Bese ngazi nokuthi ngoba sibezwa ngondosi nje undosi ithuna lakhe alikho kwala eSouth Africa lise Kenya because we migrated from South Sudan siza ngaphe zakhe. Now le nto eqalwa eMangosuthu iyasijabulisa kakhulu ekutheni ikwazi ukusigcinela umlando wethu wasemlandweni. Ukuze abantu babe nokuunderstanda ngoba ngisho igama elithi umlazi asilijabuleli thina njengabantu bakacwele. Uyabona njena kunamakhosi akithi akacwele omgijimi. Umgijimi enginesiqiniseko sakhe akunaso isiqiniseko ngosikhwama. Kodwa umgijimi nesikole nesesilapha emlazi siqanjwe ngayo kuthiwa umgijimi primary. Ithuna lakhe lilapha e-17. La eduze kwalezakhiwo ekuthiwa uHolindela elakhe ezakhiwa uMasipala sike sayokulibheka nje mhlambe ngitho onyakeni lowanyaka u-2019 indlela elilona nesimo esikulona abantu baqhamela phezukwalo esicabanga ukuthi mhlambe masiqala lento yokuthatha serious umlando ngeendawo zethu because I don't think it's about abantu bakacele kuphela it's about umlazi ufaka zonke izibongo zabantu abaphele umlazi ukuthi sikwazi ukugcina amagugu ethu njengabantu abamnyama sikwazi nabantwana bethu bazi ukuthi kuze kube khona umlazi nje kusukaphi kuyiwapi ngoba mhlambe abanye abazi ukuthi umlazi awona umlazi umlaza ngoba kunomfula ushaka afike kumayikhuza kuona wathi hey mambe amanzi alomfula ngathi umlaza umlaza lo wasemasini kwathi mase kwakhiwa ke ilokishi laseliqanjwa ngalowo mfula umlaza thina siyafisa ukuthi even ilokishi kelishintwe omakhuthi abaqanjwe ngamakhosi akhona noma amalokishi afana nomashu aqanjwe ngomlungu ekuthi umashu nake ekukhalayo ngabathi esizama ukusho even omzani le kohluhlu waqanjwe ngamakhosi akhona ukuthi kwawona umlaza wakwenze njani ukuthi uqanjwe ngomfula umlaza ekhona amakhosi othikhwama ombijimi oxabhashe ondunga osimiyoni kanjani yizo zonke izinto mhlawumbe sicabanga ukuthi ziyosiza lesi ukuthi umlando uqoqeke mhlawumbe ke iMangosuthu njenge-institution e-reputable e-university mhlawumbe lapha e-library yabo sengaba khona ikhosombe le-Elsa Museum ngomlando wasemlazi uma sinawo amandla iMangosuthu ngiyazi ukuthi isikhondla khondla ingathola ngisho ama-donation kungahlonza indawo kwakhiwa umuseum wendawo yasemlazi efana nalo museum osenanda ngobaba uLuthuli kodwa kube khona umuseum ozokwakhiwa ngendawo yasemlazi ukuze sibe nokuqonda nokuyi-understanda ukubaluleka kwayo indawo yasemlazi so sijabulela kakhulu le initiative singafisa nokuthi mhlambe njengenhlangano yamacwele ubheke uyaba lamacwele sibe yingxenye yokuba abaparticipateayo ekubhalweni komlando wasemlazi baningi abantu abakhona obabugumede obabunjapha njalo njalo mhlawumbe kwagcina sixhumanile nabo abawazi kangcono umlando wasemlaza bangakwazi ukuthi basize etheni sigcine sesikwazile nezithombe sinazo namabhuku amadala mhlawumbe agcine lapho kuleyo museum leyo ukuya phambili so sithakasela kakhulu leli gathi elithathwe yimangosuthu engicabanga ukuthi sizokwazi ukusebenza nayo ukuya phambili.
Sibonge kakhulu Babu Ndosi, sibonge kakhulu Magaye ngesikhathi sakho sinike sona somsakazo MUT Radio.
This is a MUT Radio podcast.